kapatu patu patu taku manawa pakarang iru e haku mahara o etama kotaku aroha kokorero e mutu e kapatu patu patu taku manawa pakarang iru e haku mahara o etama kotaku aroha kokorero e mutu e waihora he tamama he waka hoki mai ki api api nei kakuri nare te uma piri ai ka patu 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 taku marawa wakarangi ru haku mahara o e tama ko taku aroha kore o mutu e ea 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 Patu 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 taku manawa Wakarangi rua haku mahara O e tama ko taku aroha Korero